Worldwide, new reggaeton, Aziz Maurice, producer Alan, tumekuja kuwashinda.
New
East Africa Stop One,
na mamoja, tumefika kuwakilisha.
East Africa Stop One,
yeah, yeah, tumefika kwa mama.
Cheza dada, kwenye dance floor, onyesha mama.
Usikae chini,
amuka anti,
ito kiuno,
ingisha dada.
Azize miziki jengu wa mika Jitamu saba wala kanda jinaji Majaba rondo rendo ungo jenji kumite Neba kuri ate mchane wa musoma Yuzike muramu mze chemba huida Besikuwe muziki mbeda munako Watakuma ndongo oni nyumiachi Mbona mugwe moligo kandie
Wanaba wana wale kudansing in flow Masundo uwi na kugambe no tunurira Hata manji kubiga kwe noro zorea
Ababu tehera wambie tunosana peno
Dada,
kwenye dance floor,
onyesha mama.
Usikae chini,
amuka anti.
Ito kiuno,
onyesha dada. Cheza dada,
kwenye dance floor,
onyesha mama.
Usikae chini,
amuka anti.
Ito kiuno,
onyesha dada.
Mika mchechela, tukai. Unakucha kumashika, tuna chini. So you, tuinuka, tukiemba Mars. Aziz, combination, moto moto. Ha!
Kapiga na tunafika.
Nagukato tuburira
Nevi jujuru vinyanyari watongo kanga vitumia
Omuziki kukuwa watoba menyika Kila gara kweju saburamu wanzi Kawa zei ambi kabuba digida Kaga wikampura mpura siga kufa Volti siliki anshi